Hey, yo, it's Fifi Dance. Nakuanga rich but I beg to differ. Staki dem local wale wana piga na FIFA. Taka dem fit stunning kama wale madiva. Yani dem enetwa Eve, yani Eve ame Eva. Acha usoto, beti ni moto. Money talks, usionge, speaking low tones. Miniko hot, on fire, skuli moto. Sifanyi acrobat, skuli moto. Paka mia inanua maisha. Misi gay, bana oga na sabuni geisha. Siku fichi, siku tishi, paka mia inalisha. Toko chini shika, simu tanzi kuzibetisha. Paka mia, boost mia. Just work, play hard, like a beer. Just bet, relax, take a beer. Unaeza bet, atukiwa tadia. Ikisema paka, mnasema mia. You can start my dear, just start my dear. Anza tunambao ama anza tunamia. Paka, paka mia. You can start my dear, just bet my dear. Anza tunambao ama anza tunamia. Dufi Jax, I'm back, I'm bongo. Ukienda chini kimaisha, that's a logo. Dem kuya kona mimba buda, that's an ogle. All my bros wanajua kukode, that's a bro code. Hey, motif sambo na menzumia beat.